nkusabye gombulireke ekiriwo waliwo ekinketa kitutte n'omwaka mulamba nyigibwa ebigambo bingi nnyo wattu byempulireeyo gye mpitira ebifa mu nnyumba eyaffe gwe n'ofuna yateebobbirako bwe muba abasatu nze ku babiri ne nfuna katambulirako bwe njagala nnyombe nze olw'ekyo n'ensalawo ate n'ensibamu obusungu obwange bujja lumu ate ne bukkirawo sisiba bweba empisa kiraga nti oba onkyaye katyomanyisa bangi nti nze mubi ebisobyo byo singa obikola n'enkunenyeera n'okimanya bwe weemenya nze singa nsonyiwa n'obirekeera n'osalawo n'obikomya mu nnyumba eyaffe n'otonyumya so n'otolaga abawi b'amagezi ag'enyoola n'obalekeera n'obafuma byonna ebinketa byandiwonyeera n'empulira eddembe
mundabire nnyo ekimuli kyange kibali
chari chivinyo wadenga kiriza Katasie ya salira magazina ndete ye wasenga Ngamukoze ntake kanyinjo kusikiriza nza tachimanya Atene chikuru negonza urobu taswale wasenga Nensiki wanera nje nunji nesiro waza kuchempisazo Nakatibu ondaza nekola baba nesenga sinenya Katira banjo